Yani kikutazama naiona dunia wangu peke yangu tu. Jua linapozama giza likiingia, natamani nikuone tu. Oh baby, ukisakata rumba sijalewa na yumba, katapila limebomoa nyumba. Natamani nife nizikwe nawe, shida na raha nawe, niwe nawe. Mwenzako nimepatwa na homa, umepasua ngoma, we baba ni noma. Akili mesita imegoma, mwisho wa reli kigoma, kigoma. Oh baby, usinipe vyote, utaniua roho yangu baby. Oh, usinipe vyote, utaniua. Oh,